Ki nini live ya Kudred jana?
Hapana. Kudred alipara na Trevor Noah.
Ah, sorry bro. Sorry.
Ama
si Trevor Noah. Msioka.
Eh? Oh, Msioka ule Msioka ule producer.
But legendary Msioka. Jerry amekaa.
Jerry karibu. Acha change topic basi. Kaa Jerry amefika, acha tuonge. Omosh.
Yes.
Alfie ameingia, Jerry akaingia, acha serious. But Msioka kuna story fulani alikuwa na watch YouTube. Akiongea vile unajua alikuwa rapper, alikuwa uko fulani Maumau kitambo. Vile underground hip hop. Alafu akaona hii hip hop kitambo. Akaingia Ogopa, alikuwa Ogopa. Sasa Isa, unajua alikuwa na beef na Isa, kuna track fulani hata ni unreleased, alikuwa kiatu kiasi. Alikuwa akona diss track ingine ya Isa, juu Isa alikamingia Ogopa, alafu akaanza like he was so commercial, alikuwa kwa kumani, hawakuwa pop, alikuwa tu ile underground pop, ile streets. Isa kakamina na commercial hip hop music. Watu wakachorea huko fulani. Samu Sioka alisema the best thing alifanya pia yeye akachorea huko fulani, akaingia into production. Ndio kwa sababu huko hakuna live. Akasema sio alitoka huko fulani akina Juliani nini walijitoa huko fulani ndio ame make it sai. Amebaki huko fulani.
Commercially successful. Udoko successful, yes, but commercially successful ni tricky.
But hizi record labels zinataka do, ama unafikiria utakam in the sense mpaka haikuwa uko fulani. Alikuwa uko fulani, Msioka alikuwa uko fulani.
Hey Raul, fax zako unatoa wapi?
By then ni Msioka alikuwa uko fulani. Only Jerry ame accept your story.
Jerry amesema zi. Jerry amesema ilikuwa na noma. Hey Raul, unatoa wapi fax?
Hapana. Bila Msioka alikuwa uko fulani. Hizi ni facts, sio joke. Alikuwa na
tumleta kesho umuulize.
Alikuwa rapa na rap. Acha nitume link.
Jerry atuma link saa hii. Huyu ndio anajua mambo ya muziki Raul. Usibishane na watu wanajua mambo ya muziki.
Nini? Nina noma.
But alikamjana na Mob and released music ilikuwa kali.
And released music ya nani? Alikuwa changes. Okay, sasa mambo ya high school, hata primary school. Tunaongea about, Jerry atuongei mambo ya high school na primary school. Utasema Mwafrika.
Mwafrika pia alikuwa mjeti.
But, ya mjuu Msioka alikuwa rapa. Nyote mna, anyway, ni sawa tu.
Mina juu Msioka alikuwa
rapa. Ujua alikuwa uko flani. Alikuwa uko flani. Tena akajitoa akasema hiyo haikuwa commercially viable.
Hizo facts unatoa wapi Raul?
Si kutoka Msioka mwenyewe. Na alisema
so utachina mkubwa.
Basi kuna mtu alikaa na yeye, si hiyo clip iko YouTube.
Kweli hata share hiyo clip.
Kudred si amekaa tu na yeye, kweli Kudred alikuwa na hiyo time. So ni ngoma gani alitoa? Watch. Ni as in kuna msanii gani?
Alikuwa na tatu ngoma zenye wasee wengi hata wako na joenda aliproduce.
Kama gani?
Kama hiyo ya ngoma ya uchungulo mpya.
Oh, hiyo. Okay, sawa. Hiyo sijaisikia.
Hiyo ngoma ya si urembo ni mema. Usikizaji Gengeto nwezi jua. But ngoma za Juliani, yeye alikuwa na produce. Ile Dandora LOVE.
Hizo za Mau Mau, si ndio nakushauri kwa producer. Hiyo ndio point yangu. Nini bana nyingi? Otibu ameingia katika.
Na punit. Then hadi sasa amefika.
Unajua sasa kwa hiyo alikuwa anasema Diamond alikuwa backup team kwa P-Unit. Like vocals huko nyuma na malizia za P-Unit. Diamond. Alafu alisema acha hapo zone kariki. Hata kwa madu wake sahi hata always compare the two.
I think give up on it. Lesson, maze. The only lesson.
But then, ali kuna clip alikuwa huko nyuma ana yani kama vocalist. The unit wanaimba kare yako tu hapo anahama. Diamond.
Na sisi yako successful mbaya.
Haya kuna record label yake.
Mazoa beat ni aje?
Don't give up on your dreams. Don't give up on your dreams. To inspire what for he live was same. If you are not inspirational,
alafu ukicheki au ma celeb wa Kenya.
Oh,
sema. Oh, aya. Unachikina nia na bonga na fax?
Ana bonga na YouTube, but kwa watu baadaye saa yetu watu. Jerry, point yake ilikuwa
gani? Jerry, unaweza nitumia hiyo link tafadhali? Juu sasa hapa iko active.
Point yako ilikuwa gani, Jerry? After watch, hebu tuambie sasa. Unajua sijaelewa, yeye alikuwa anasema nini? Jerry alikuwa anasema nini?
Okay.
Jerry, tupatie point. Oja tupatie point.
Babra, welcome.
Hey, Babra, welcome.
Shiro, welcome.
Ati ma, ulikuwa nasema ma artist wa Kenya wakaya ni?
Nani upiga look kabisa?
Like Kenya.
Unaweza enda.
Ama si mtu fashion?
Ni fashion hapo umenicheza nje, lakini... Yes baba, yes mama si anajaribu ama.
Yes baba, no mama ni baba. Isa, Okto pia upiga look.
Okto pia uchapa look. Okto yeye uchapa look by the way. Nina noma. Oh, hiyo group inaitwa Nina Noma. Bas, Jerry ako sawa, sawa. Nina Noma.
Nimekuja tu cheat Raul wewe.
Hapana, hiyo group inaitwa Nina Noma. Hiyo group inaitwa Nina Noma. Bas, nimekuelewa je.
But siko plan.
But ilikuwa get nimekuget. Nimekuget.
I think facts zako hapo zilikuwa dumb.
Cheza chini. I agree, tusha move on. Mbona unaturudisha nyuma tena?
Sasa, hizi. So, unasema Okto yupiga look.
Okto yupiga look.
Okto yupiga look. Calligraph.
Calligraph yu chapa look. Lakini hawa ingine. Jika kuna msi mingine. Okay, madem is. Unajua pia madem maybe ako fashionable na wewe utambui. Unajua ura tambua maboy.
Madem wote upiga look.
Yes, unasema. Unajua kuna look wato unajua. Ma artist wa Kenya. I'm saying. Sijui ma artist wa Kenya. Like. Kaka Sungura pia yu, akona clothing line by the way pia.
Tisuti nini?
No guys, I'm sick.
Lakini unajua sasa watu wanatambui mziki. Watu wanataka tu.
I know.
Hata pose upiga look.
Sasa tu.
Otivo niko shua litesa kwa kuzi yake.
Chimano ni? Chimano wako na style noma pia.
Chimano napiga look we.
Kwa sauti suri.
Nidia.
Mi mambo ya fashion brother umenichezea inje hapo. Hapo sasa. Fashion tena
ni noma. Rosie. Welcome Rosie.
Fashion mechoma. Fashion brother hapo umetiletea. But in Kenya, mwona hiyo challenge chukua na ba sijui unafa kupiga viatu zako. Ulione hiyo challenge?
Ati unazizungusha kwa sako?
Matiyo ni ya mostly ni mademo wanafanya nga hiyo challenge. Mabwe ukiwa na viatu mobi hivyo kwa
hivyo.
Azi, hiyo na maisha tu unavaa vizuri Raul, surely.
Wewe una viatu ngapi?
Kama nane hapo.
Nane hizi, nane wewe utakaza sako? Sako na nane.
Ndio la 10. Misi mtu wa kawaida.
I'll market for you. I'll market for you.
Watu wa kawaida. Misi watu wa kawaida.
Hiyo ni ma superstar. Watu wanapiga sako ni ma superstar, bro.
Hapana, brother. Oliver Asike wa Sauti Sol na kuna ideas beyond regular. Kikuyu men stop. Oh, Kikuyu men walieka ati wale kama title deed.
Wale kana title deed around. Cheki. Otivo. Otivo hebu tuambie. Otivo anajua ngaje hizi vitu zote. Anajua ngayo, anajua mimi resiko anajua jamani nani. Anajua
okay,
anajua mambo ya ball. Anajua mambo ya politics. Anajua mambo ya life. Hey.
Hey, Sylvia, sema Sylvia.
Sylvia Njagi, welcome.
Niko na sababu tu leo kuna Kenya fulani walipatikana Uganda. Ulizo wewe story. Jana wengine kwa corona. Amepatikana Uganda. Sijui kadi ukweli au ni fake news. Hata nakwambia.
Alikuwa mhepa ama?
Eh?
Alikuwa mhepa huko?
Hapana, amehepa Kenya ati anaenda Uganda. I think ni alipatikana huko na corona. Sasa kwa nasema yani wa Kenya. Hizo ndo information unasikia. Ule CS anasema information has reached us. Information has reached us. Information has reached us. Alafu
gabe. Jua hiyo information has reached us.
Information has reached us more probably. Eh. But kuna story kaya nilikuwa nasoma. Ati mtu ameenda alipatikana Uganda. Sijui kani ukweli. But talking about other countries, ulisikia sasa Ethiopia wamepostpone election yao. Na mimi naona most African countries watapostpone. Hata Kenya nasikia 2022 watapostpone. We don't have enough time to prepare for the election. So, most countries are postponing the Ethiopia wamepostpone yao. Ilikuwa iko August. Amesema postpone to a future date.
But it makes sense, Rahul, if you think about it.
Okay, na makes sense for more politicians to anaka in longer, but
what?
US always...
I think size is, yeah. Staying alive is more important than politics. In my opinion.
Misio, ni kama, your politi- I think they use it as an excuse. The same thing we got using for corona inatumika kama excuse for everything. That's really nice. Sioni ati kama election na hizi endelea juu ya corona. But... No, kama sasa US, okay, Trump watu waendi kubali. Trump leo nasikia amesema watu wadungwe na disinfectants.
Walai mina kichwa Trump. Kichwa Trump ni mbaya.
Na more than 10 years of muigayo. By the way, ataendelea. Mino nakiendelea. Juhu atasema hii corona. Juhu corona is... You know, the country needs like 2 years of preparing for the election. Watasema, you are unable to prepare, then we postpone it to 2025.
Hakuna 3 years haiwezi. Watu wanaweza riot.
Ai. Kweli kwa mera mara ya kwanza. Labda riot kama ndi brother na tuliendelea na maisha. Riot sio shida. Watu wa riot kweli tatusimamisha. Watu walikuwa na riot every Monday, tear gas Monday.
Eh, hii haiwezi. Ten
I love.
Basha mehuru na 2023. Legally aje. Si election ni 2022.
Hata there is unajua ni informant atatuchapia au jamani mambo elections atatuambia
akona inside information
mambo ya politics anajua but I feel like it's ku postpone election guys. I don't think it's fair why postpone
but sasa tutavote na social distancing.
Watafute tu njia. Ama hata kama wapatie vice president aendelee. Na unajua there are so many people. Kuna research ilikuwa inasema. Around like 40% don't believe in this corona thing. Kuna
Kenya,
watu wengi
ama maju.
Hata Kenya ni kuchu. Hata Kenya ni higher. From November 27 ni August 2013. From 5 years from November 2017. Kwa hivyo November 2017 ndo ilianza.
Si hata ile ni ile the second election.
So I think there are so many people who don't even believe in the coronavirus. Kitabiwa.
kitaibiwa.
Oh, we tutaki root. No, like anybody, as in if I kuwa mtu aendelea, me see, I don't believe in. Because US watu wanafanya post office. Unajua unatumia post office na unatuma vote yako.
Hapa huwezi fanya post office, Raul.
Okay, kuna kitu kingine wanaweza fanya, sijui wanaweza fanya nini, but
hey, hapa itaibiwa mbaya. But wasora tumiwa zenye zitarudishwa zitakuwa zenye zimeshajazwa particular certain candidate.
But unajua hata US inaibiwa. Si ati US haibiwi. So haimaanishi ati kuibiwa ina stop.
US ilibiwa. US ilibiwa. Ulichikile story ya 203 vile Bush alibia Al Gore.
Hata last year walibia. Yani wanaibanga every year. Hata itaime Trump wanaibanga. Si ati ni venye tu wanaitazamia.
Nini ndo inawamess? Nitoje hiyo kitu. Hiyo Electoral College. 204 nani aliiba kabisa. Bush aliba live.
Yeah, so not sure. As in, it's not an African problem. You know, they make it seem like it's an African problem, but it's not an African. Everyone wanaiba kila mahali. Kuna countries zingine hawaibi, lakini niko sure US wanaiba. If it's not the same strategy, unajua kuiba ya Kenya ni ati unafunga makaratasi ama unafold mapaper unaweka kwa ballot. Hiyo ni zile
ile kitambo,
zile za Babu Owino. Hiyo college
ile UON anaripo 10 ya
na ni makaratasi amefold tu ameweka, si eti ni kitu ya maana. Anapatia watu ukienda kuvote. Jerry, history ya gerrymandering. By the way, gerrymandering unaijua nini? Gerrymandering wana divide hizo ma state. The way they divide those states. The college of voting.
Which ni unfair.
It happened. It's sort of funny.
Uliona Beyonce ali donate $6 million.
Akota ngapi ndio? As in amedi donate ya nani nini? Hiyo story pia
amedonate tu to the efforts za first responders $6 million
in the US.
Karibu 600 and something million, sio?
Itasaidia na uzuri huko itafikia watu. But mbona msemi ndio alileta corona? Bill Gates akibana anasema yeye ndo alileta corona.
I think ni hiyo ma brainwashing watu ufanyiwa.
Niliona hizi ma mosque bado watu wanaenda Ramadhani. Uliona alikataa social distance.
Ramadhani anza leo.
So ndo unasema like they said watakuwa na social distance, wana keep away tu from each other, but wataenda tu wanaenda in shifts na kitu kama hivyo. Bora makanisa bora wasifanye hivyo.
Makanisa pia waliambiwa wanaweza rudi from this Sunday.
From this Sunday watu wanarudi. Alisema wapi?
Kulikuwa na ruling jana. Ati extend alileta corona Kenya.
Hata naumia. Kuna ruling ilitolewa jana ati makanisa warudi from Sunday.
One is a live stream if one has observed social distance kwa church, alafu sasa wa live stream your service.
Sasa watu wengine waende, wengine wasiende, ama like
hao wengine wataonea tu mtaani.
Hiyo ni poa, because hata mimi sikuwa naelewa hiyo part. Serikali imeamua huku ni herd immunity, but chini ya maji huku ni herd.
Unatumia wifi gani bro?
Pole, ni ime think imehang. So
what if I but to explain you sorry hard mentality? Ati hard mentality, hard immunity.
Hiyo hatujajua mande. Hard immunity ni nini?
I think ni siko sure but nafikiria ni ile like new wote mna get collective immunity after being exposed to the virus.
Oh, inaweza kuwa hivyo. Be unfair in Christians.
To Christians in my opinion. Watu, so I assume Florence, point yako ni Waislamu wakikubaliwa kwenda kwa mosque itakuwa unfair to the Christians. Makes sense.
I think kila mtu, mi opinion yangu ni kila mtu arudi job, kila mtu arudi life iendelee, you just self quarantine. Like usiende ukiguzaguza watu, uvae tu mask, uendelee tu na maisha. Historia.
But sa, shida ni for a lot of vile setup yetu hiko, there's too much interaction.
But you just reduce the interaction, not closing.
How? How will people make money if there's no interaction around?
Look for hard immunity in Sweden and Netherlands. Tuambi hard immunity ni nini, man?
Please explain hard immunity ni nini?
Explain hard immunity. You saw someone where Sweden, Netherlands yet to do. No, you see.
Wacha ni nilefa kwa mneti.
Wacha ni kulize. If people stay self-quarantine. Self-quarantine in the sense that kila mtu asiguzeguze watu, usiguzeguze vitu unnecessarily, uvae mask, then uendele tu na maisha.
Wacha ni angalia pa hard immunity ni nini?
Kufunga economy, kufunga kila kitu, kufunga mabiz, kufunga social events, inaaffect like mental health ya watu, inaaffect physical health ya watu, inaaffect like financial health ya watu, so protecting one area of like the medical health of somebody anaweza pata homa lakini una so yes. No
Safaricom home fiber inasumbua ni kama is a man check it out herd immunity herd immunity ni the resistance to the spread of a contagious disease within a population that results if a sufficiently high proportion of individuals are immune to the disease, especially through vaccination.
Sorry, okay, that makes sense. But how will you reduce the interaction? Si watu wache tu kuguzana, like, I feel like that is doable. Si lazima tuguzane guzane kila wakati.
There is, which fuck up? Like the financial one, I'm a people being at home. Which fuck up do you mean?
Hey, Jew, as in, I don't think you need to stop there. Okay, Tanzania, see what is a matter.
What was it?
Tanzania, yes, Kufuli is a matter. Kwaendelea maisha.
Maze.
Eh, come on, that's my point. Like, come out on a hand to mouth. Why close the economy to make sure wasipate? Like, najiona sound kama Trump kidogo, but Trump atwarasema si lazima you kill the economy or the keyword should not be worse than the disease. Una get? Umesikia your statement. The keyword, as in, watu wasiseme keyword ni watu wakae kwa nyumba, watu wakae njaa. Do fight disease. The cure should not be worse than the disease.
True, there is. I think a lot of African countries wamepata reason ya kublame vitu kutowaka. Watasema coronavirus ndio imefanya vitu mobs zisifanyike. Watasema plans were in the pipeline, but now corona has messed us up. Revenues has we missed revenues. Timelines zimekuwa short, zimekuwa shortened. Zine zimekuwa lengthened kwa sababu ya coronavirus. Which, it's unfortunate, but that's how I go.
Watu warudi kwao tena. Huwa ameanza racism tena. Lorenz,
vile mgeni mpana, watu warudi kwao. Watu warudi kwao. Watu warudi ushago ama? But Nairobi has too many people. 6 million people. Unajua kuna county kuna watu wengi kama Nairobi?
Obviously, Juni the capital city na ni metropolitan.
Hey. Yeah, it makes sense. In such a small space, 6 million people.
Okay, that's normal, I'm guessing. But uko kwa Bible. Huh? Nini kwa Bible? Oh, watu kurudi kwa yuko kwa Bible. Kama unasema nini? No, as in, I don't think the problem is the population. Problem, wacha ni kushow, fear is worse than the actual thing. So, rather than kupatia watu fear na nini, ambia tu kila mtu ajichunge, kuna hii coronavirus iko, but in case upate homa, kaa kwa nyumba. Kama ujapata homa, wewe cheza chini, usiguze-guze vitu. I don't think tutunge kuwa as, unajua saa hii, itaisha lini, unajua ndo point, unakumbuka nikikwambia like there is no end to this story. About Narok Senator's declaration siku za BBI. Watu warudi kwao. Sasa unaona hizi story ya kurudi kwao wewe unatuletea vitu. Lawrence wanatuletea shida hapa. Iko inaisha 2019.
There is ni mtu amesoma maze. Unajua kitu ni ukweli? 400 years of slavery iko inaisha 2019.
So 2020 lazima dunia inge. Mimi naona hiki tu tuna overestimate. Tuna over there is something people are hiding somewhere.
What are they hiding, Raul?
I don't know, but tutapata documentary tu baadaye. 2021 tutaona documentary. 2021 watatuambia. To
in in 1619, Raul. In 1619 ndio the first slave ship ilifika America. Hapo ndio slavery ilianzia.
Eh, yeah, but sasa si slavery kipya. Unakumbuka history ya Kanye West? Na slavery is a choice. Unakumbuka alikuwa Kanye West vile alianza
hiyo? Eh, wali basha. Wali basha.
But imagine
ulithingaje kitu.
Mimi sioni kama alikuwa anaongea. Unajua acha ingekuwa mbaya kama ilikuwa inatoka from a white person. Yeye alikuwa anawaambia like kweni mentally awake, usikubali kuwa kufanyishwa slave in your own, yani alikuwa na challenge. Ilikuwa ni kama mwingine mwaita anaambia watu sawa, ilikuwa ungechukua offensive, but here ni one of you, like he's trying to challenge you to don't be slaves to other things as well. This slavery of kuambia lazima mkuwe democrat is a choice. I think you do kwa mali anaelekea. But imagine obviously media lazima I cut and paste. So cut to your party ya oh, Kanye is a anasema slavery the is a choice. These people, so I feel like he was not talking about ati hawa tu walikuwa napanda kwa ship walikuwa na choice ya kusema atusipande tubaki, azina wako wanaambiwa ati endeni ama msirudi. So I feel like alikuwa anaongea. I didn't hate him because of that. Not only walisema oh le boycott Castle Kanye. Baada Kanye kujua.
Kanye ako miles ahead of his contemporaries.
Now face case points zake za Trump as in hizo za ma Republicans.
Unajua Republicans ndio walimaliza race nini slavery America.
Eh.
Hivyo.
Yeah.
Ule slavery za baki ni miguu. Hakuna si slave bwana.
So the idea of like Kanye opinion yake shida yake tu ni venye ana freeze. But akona facts. Kwa hiyo anaongea na facts.